This is the African Music Mix on The Voice of America.
Dave, the African Music Mix on The Voice of America.
The African Music Mix. The best African music is right here.
Thank you.
tell your friends about VOA Africa. Music, sports, and news.
This be driving me crazy. I be brushing, be digging. All they do, they can't dig. But I can't do a singer. Why I'm broke, go figure. So, look at it. 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 This be driving me crazy. I be brushing, be digging. All they do, they can't dig. So, but I talk to a singer. Why I'm broke, go figure. So, Oscar, money's got they want money. Like we vomit the money. Sometimes please ask your father. Cause we too, we they tire. Make a cook, make you throw. Make you shit, make a flow. Make a look, make a talk. Drop the cash, then you talk. She know the cook, but she the chop pass. Your next pay be your next task. You better pay or you bypass. You can't say you go bypass. Cause he has grace, you go die time. She the stop cash, she the yeah cash. If you broke charlie, man, you can't touch. Your whole life, so you take that. Your kid in school fees, you take that. Don't sign, no check, she wants cash, though. No, she won't cash, everything she sees. Just cash, though, she won't cash her thing. She said, hey, look at, look at, look at, look at, look at, look at, baby. At, look at, look at, look at, this baby having me crazy. I be gold, she be digging. All they do, they can't dig. I'm sure. But I talk to a singer. Why I'm broke, go figure. So, look at, 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 money's got the love money. Like we bomb, it's the money. Sometimes please ask your father. Cause we do, we they tire. Make a cook, make you talk. Make you sit, make a flush. Make a look, make a touch. Drop the cash, then you touch. She know the cook. She dey drop pass. Your next pay be your next task. You better pay or you bypass. You can't say you go bypass. Cause he has grace, you go die touch.
Playing music commercial free on your favorite radio, VOA Africa.
Masha, 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 na kwaya ona mimi na data. Hayataki kubalaka. Masha, ukialetea tamaa utaumia. Masha, hayataki kubalaka. Masha, ukialetea tamaa utaumia. Masha, 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 ni magumu matampi ya mafupi. Wapo wanaotesa milele, wapo wanaoteseka milele. Kamba kwako ni magumu kaza moyo. Jitutume, jitume kama mtume. Jitutume, jitume kama mtume. Dunia ni chafu, chafu kichizi. Kitega uchumi sasa mapenzi. Mtume manatama na fema pema. Kila kona ni zambia kuna wema. Watu kuwana kama wanyama. Kutowana kafala kisamari. Kutowana kafala kisamari. Vijana sasa watakipirika. Mama watu wazima kuziwasula. Kosa mama kateza na benzi. Leki sasi au pilado. Vijana wanakuwa kama machangu. Kujila mbala mbali ipsi zao. Eti madai wanatia samisha. Kuongwa gari nyumba jibu ni ngoma. Kuongwa gari nyumba jibu ni ngoma. Kako sione yula na gari. Kumbe mwenzio ni shoga kaongwa. Dado sione yula na nyumba. Kajenge wakapewa miwaya. Wana mdogo mchini kuna mambo.
Usiku utajuta kuumia. Chakalika ipo siku utapata. Chakalika ipo siku utapata. Masha, 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 masha. Nato yaona mimi na data. Masha, 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 masha. Nato yaona mimi na data. Hayataki kupalaka. Masha, ukialete ya tama utaumia. Masha, hayataki kupalaka. Masha, ukialete ya tama utaumia. Huku wadu naweka watu mjini. Hali yali sipala na choku na moto. Shida yake mshikoka kuto sadaka. Maneno mata 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 flow. Jembe na pesa, jembe na mshiko. Mkenge mwanangu na uva. Mkenge mwanangu na uva. Mjini wapu wanaoga wangoma. Kama shida yako gali utapewa. Ukitaka simu nyumba utapata. Lakini utakume angusha taifa. Usishangae baba kama mbuza mwana. Usishangae baba kama mbukiza mwana. Baba na usambaza tu mjini. Bila kuchua mwana ya na ya na boy. Boy na ya na lele wana jimama. Jimama iloli na mbukizwa na baba. Boy na ya na upeleka kwa mwanae. Ni nani ala umiwe kati yao? Ni nani ala umiwe kati yao? Babu mekomesha au mechikomesha. Nani ulisi family you meteketeza. Jambo siloriji wenu siku wagiza. Familia yangu limetandagiza. Ni nani manzi ya tamuguza? Ni nani manzi ya tamuguza? Masha, 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 masha. Nato yaona mimi na data. Masha, 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 masha. Nato yaona mimi na data. Hayataki kupalaka. Masha, ukialete ya tama utaumia. Masha, hayataki kupalaka. Masha, ukialete ya tama utaumia. Masha.
More of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
bonge na nini lamba se kuchi manana na yo yo mele yo so manana na udi kinda pa ni sasa kwa mungu
Bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on The Voice of America.
Nganga ta formé mon anaye. Atika la toujours dans ce crème moko tomi bari pona ye moko.
Please, I'm a From Niger to Bongo, the African music mix.
Hey, osiep na. Osiep gima bera hinya. Kendo osiep ni nyalo konyi kileo. Lakini nitiere osiepe moko moko beyo. Mana mohero neno nyuni mana kongo. To kata kech negi ot. Oponyal mi kata gima kiniritrigo yawa.
Todakum, kata kech kai mana maradier. Todakum, kata kech kai mana machalade. gumi kata ke kai mana mi mula mula toda gumi kata ke kai mana mo bedo nge toda gumi kata ke kai mana maradie toda gumi moko wa jawa ke to bendi yonge ti yo moko wa jawa ke to bendi yonge nyano yo moko wa jawa ke to bendi yonge wes ingi wo ya wo ya mana ka ke to mi tiano yo moko wa jawa ke to bendi yonge ti yo moko wa jawa ke to bendi yonge nyano yo moko wa jawa ke to bendi yonge wes ingi wo ya wo ya mana ka ke to mi tiano
Food for thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America.
Denga, sabu sabu, tisabu. Playing music commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
Here more often, right here on VOA.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Na ano gibe dom se dinayo loge la mie nasima banga binyoe ono la nunja mi e banja nambia mwa mie monde mu ya imbai monde mu bongo bai monde mu koki sembai monde mu le mbai monde mu lombe sukulu onyola nikana ima banga bia mwa mie
pasto prizo mungole price bula babo malia nabala tanele kibana mwisi.
J'avais pris une décision que jamais dans ma vie je ne vais pas te laisser tomber pour ma famille. J'avais pris une décision que jamais dans ma vie, bébé, je ne vais pas t'abandonner pour ma famille. Parce que c'est toi mon bébé qui connaît mes problèmes, qui connaît mes soucis, qui connaît mes maladies, qui sait si je dois manger, bébé. Oh,
Romano et Serrano. C'est pas Diab, le beau garçon de camp.
Chef d'État.
Là-bas, bata, là-bas.
Et comme